Rather the way on Swarangate, Girata the way on Sunangate, Girata the way on Swarangate, Girata the way on Sunangate, on Swarambo, Katakatakana, Pain, Katakatakana, on Sunambo, Katakatakana, Yo, Katakatakana, on Swarambo, Katakatakana.
One tagatagan, 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 one tagatagan,